umugoroba wo kuri uyu wa kane nibwo hirya no hino mu turere tumwe tw'igihugu haguye imvura nke ivanze n'umuyaga mwinshi byangiza imyaka bisenya n'amazu y'abaturage. Minisiteri ishinzwe ibiza ivuga ko uyu muyaga wagaragaye cyane mu turere twa Rwamagana, mu ntara y'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyepfo ndetse na Rulindo mu majyaruguru y'igihugu. Abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi baravuga ko ibitari bike byahangirikiye. Habinshuti Philippe, umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe ubutabazi, yabwiye Ijwi ry'Amerika ibimaze kubarurwa.
Ibyangiritse harimo cyane cyane ibyumba by'amashuri byarakoreshwa na kimwe byasakambutse bikangirika, hakabamo inzu z'abaturage zisaga ijana na 30 zagurutse ibisenge, tukagira amapoto imiyoboro y'amashanyarazi yagiye yitura hasi kubera umuyaga, tukagira n'imyaka y'abaturage yangiritse kubera cyane cyane umuyaga mwinshi wagiyemo. Twavuga n'abana bakomerekejwe n'ayo mabati yagiye aguruka, abana bagera kuri 7 ariko ntabwo barakomeretse, bajyanwe kwa muganga baravuzwa barataha, ntabwo byariruka.
Abaturage baravuga ko nta cyizere cyo kuzasarura bagifite kubera ko iyi mvura ivanze n'imiyaga ije ikurikira uruzuba rwari rwarumishije na duke bari bafite mu mirimo, babona ko imibereho yabo mu gihe kiri imbere izagorana.
Umuyaga washari mwinshi cyane, ivumbi rirasumuka, ibyangijwe byinshi cyane n'imyaka y'abaturage, intoki zaguye, twese dusigara umwanda cyose kiruta ahari cy'abandi, imyaka yarumye, amazi yarabuze mu mujyi, noneho niyo n'umuyaga washari mwinshi cyane, ikirere gihinduka ivumbi gusa ariko nta mvura yaguye ifatika.
Twari tuzi ko Imana igiye kutwohereza kazasona hajiri n'igira ikungugu byinshi bikwira n'ibyahino byo hino ku misozi.
Ibyo guca hirya hino inzega hari ishingira mu bintu byinshi. Ndabona mu buzima bwacu cyangwa se umuntu yabonye nta hantu cyikishije cyangwa amafaranga igihumbi 500. Hano muri Kamonyi inzega hari itari byo guca hirya hino.
Minisiteri y'ubutabazi iravuga ko irimo kureba uko abaturage babayeho kugira ngo bafashe.
Iyo iki bintu nk'ibi byabayeho dukorana n'inzego z'uturere n'imirenge, tukamenya ngo abaturage bahuye n'ikibazo byagenze bite, bakeneye iki, ubwo ni ubufasha bwihuse, tugenda tunareba ibikeneye gusanwa byihuse. Hariya amashuri ubu turi muri gahunda yo kugira ngo turebe ko yahita asanwa, uburyo iminsi ine yaba arangiye abana bagasubira kwigiramo. Icyo tuba dusabwa twebwe ni ukwihuta, tukagira vuba ayo makuru akamenyekana, imibare y'abakeneye gufashwa.
Bamwe mu baturage basenyewe bahise bashakisha uburyo bakongera gusakara amazu yabo, abandi kugeza ubu bacumbikiwe na bagenzi babo nk'uko iyi minisiteri bisobanura. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi MINEMA ivuga ko kugeza ubu hagikorwa ibarura ry'ibikorwa remezo byangiritse, ariko ibyagaragaye cyane ni ibyiganjemo amashuri n'inzu z'abaturage. Asunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.